Faransi jamana finitu ka wilika jo kuncheli malila lala obina o maraw do lakana lakunoya. Mimbina se ka sababuke marma fentigi jatige wale bagawi. Meshe Guterres ka sabenla marsi kalo tle bisabana ni kelenla fo men kalo o tle bisabana ni kelenla. Chisamala malila halala wkan saben minjirala dunia kele anton jamakulu tondew. Tani duruma. Bamako ani pari. Che, folokotola bilaka juguya kosebe. Kabini finitu uka fanga dafri fla kofe. Utukalo, samba fla ni mugan. Ani mekalo, samba fla uni mugan ni kelena. Kogoron la, soraji fanga bolo. Fransiye aka finitigi barkan boli lase. Fevriye kalo la, min kuncheli bina ban samyala. Maliye ima bo fransi anademebra uka inyeshi irushila. Walasa ka koni jihadisi. Charin, minye jamana chamanchean fan lasoro. Ani Burkina Faso uni Niger, Mali kerefe jamana. Tenendona, dunia kele anton ka la sigidenso Mali la. Komasrana, san damne kalu saba folo la, ma faganle u hake u chalife. Ani, fana dankar liu, ni nyangata siwulu kama, Mali finitigu, uni duna deme bagaw finitigu bulu. Aka fola, komi minisma, tina seke ujigi da, deme bagaw la, jatige wale kele li la, watikuruna, kankarimada la, meshe Guterres ye ikanto, ko abina la halala tomoli, keren keren bolo da, yani kalu woroche la, Sani aka koma gelea sebe di aton lakana jamakuluma noe conseil de sécurité.